jarraan galtummaa foliinsa nagaa viyoo afaan oromoo viyootan toora irra caqasu jirtan waan dhiyootan hojjannaa akka tokko irra deebinee tenne sanitti himna ansaroo alaqeeti. Waan dhiyootan hojjanna walirra fufuunitti sanitti himna. Waan namni isaanii qopheessuun kun waan amma jiru 16:17 bara 2021 walirra marsanii sanitti himna. Oduu dhiyootan hojjanna keessaa gitu kun kan namoonni nutti himna.
Afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Pelosi manni maree bakka buutaa biyyatti akka kaabineen pirezidaant Tiraamp fooyyessama heeraa 25ffaatti fayyadamuudhaan pirezidaanticha taayitaarraa kaasu kayaada dhiyeessuuf jiru ta'uu dubbatan jaallanne.
Heeraa fi demokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna. Sababiinsaas pirezidaant Tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan. Guyyaa guyyaan waan rifaasisaan demokiraasii biyya keenyaa irratti dhaga'amaa waan jiruufi tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu Pelosiin. Pirezidaant Tiraamp waajjira akka gadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef Pirezidaant Tiraamp itti gaafatamaadha inni jedhu irra deddeebi'ee ega dhaga'ame booda. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabuu isa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan amajjii 20 kaasee hoogganaa haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan. Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barri bulchiinsa isaaniin xumuramin dura seenanni himannaan irratti haa banamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lammuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Demokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban.
Kataayitaa gad lakkisaa jiran hoogganaan poolisii waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi Istiiven Sund torban dabree hokkarri waajjiricha U.S. Kaapitol jedhamu irratti geggeessamu dura loltoonni eegdonni biyyoolessaa yookaan National Guard akka qophaa'inaan eegan gaaffii dhiyeessuu isaaniitii fi aangawoonni tika nagaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran gaaffii isaanii fudhachuu diduu isaanii dubbatan. Silaa loltoota eegdota biyyoolessaa yookaan National Guard achii qabna ta'ee jarreen humnaan seenuuf dhufan kana karaatti ittisne dhaabbatoota waayiloota keenyarraa humnoonni nageegumsaa dabalataa aganuuf qaqqabanitti eeguun ni danda'ama ture jedhan Sund. Qondaala olaanaan eegumsa mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Maayikel Stenger aangawoota eegumsa biyyoolessaatti karaa ajaja sirnaatiin hin taaneen akka isaan yoo tarii rakkoon uumameef jecha eegdota dammaqinaan tursiisan ittan dubbadha jechuu isaanii kan eeran Sund. Qondaalli tika nagaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Pool Irving immoo yeroo hiriira ba'anitti rakkoo uumuu malu jechuudhaan ajaja sirnaa kan yeroo hatattamaa baasuun maal fakkeessaa kan jiru irratti akka miirri gaariin ittiin dhaga'ameen dubbatan Sund. Taatoof bulchaan Kaaliforniyaa duraanii Arnold Schwarzenegger dhaamsa viidiyoo waraabanii dhiyeenya dabarsaniin hokkara dhiyeenya mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti geggeessame balaaleffachuudhaan soba pirezidaant Tiraamp dubbataa turantu hokkaricha kakaasee jiran. Pirezidaant Tiraamp filannoo haala madaalawaadhaan geggeessame irraa ba'ee argame garagalchuu akka barbaadanitti kan dubbatan Schwarzenegger uummata dogoggorsuudhaan fonqolcha geggeessuu barbaada jechuun qeeqan. Pirezidaant Tiraamp ragaa qabatamaa tokko malee filannoo gaafa sadaasa sadii geggeessame sana akka mo'anitti dubbataa turan. Eega deeggartoonni isaanii roobii dabre kana hokkara kaasuudhaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenanii booda garuu pirezidaant Tiraamp dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin gochaa sana balaaleffatanii taayitaa pirezidaantummaa isaaniis gufuu tokko malee dabarsuuf kan hojjetan ta'uu dubbatanii turan. Hoogganaan dimookiraatii kan mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteetsi dhaabbanni seera eegsisu kan Yuunaayitid Isteetsi gochaa hokkaraa waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenuu yaalamu kamiyyuu ciminaan akka hordofu waamicha dhiyeessanii jiru. Qindeessitoonni agi tokko kanneen lammiilee fayyaaleeyyii rejjennaan isaan nuffisiisuuf hin jedhan otuu sirni muudama pirezidaantummaa bara kanaan geggeessamin guyyoota sadii dursanii gaafa majjii 17 hidhannoodhaan magaalaalee kutaa biyyattii hunda keessatti hiriiruudhaaf waamicha gochaa jiran jedhame jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni feesbuukii fuulawwan feesbuukiilee mootummaa Uganda kan Yoweri Museveniin hoogganamutti hidhata qaban cufee jira. akkauntiileen Facebookii mootummaatti hidhata qaban kun filannoo pirezidaantummaa Uganda keessatti geggeessamu dura yaada uummataa burjaajessuuf micciiruuf itti fayyadamuu malan jechuudhaan cufe dhaabbatichi Facebookii. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaan bal'aa Yuunaayitid Isteetsi keessa maddeffate kun caasaaleen akkaawuntilee Feesbuukii cufaman kun kan ministirii odeeffannoof teknoolojii koominikeeshinii mootummaa Yugaandaatti hidhata qaban ta'uu adda baafachuusaa irra dubbatee jira. Maddi oduu Associated Press immoo dubbiimaan pirezidaantummaa Yugaandaa Doon Wanayama Feesbuukiin dhimma filannoo Yugaandaa keessa harka galfate jechuudhaan balaaleffatan jechuun gabaasee jira. Ummanni Uganda filannoo biyyoolessaa geggeessamu irratti pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveni fi kaadhimamtoota kabiroo isaa waliin dorgoman 10 keessa nama marsaa taanuuf pirezidaantii ta'uuf filachuuf jira.
Afaan Oromoo VOA 24 caqasuu jirtan. Qoodi waraanii Eritiraa lola Tigraay keessa qabu gaaffii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanii Eertiraa loosuun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Selemooni qopheesse jalannee nutti.
Aangawaan waraanaa kan Itoophiyaa torban darbe humnootiin nageenyaa kan biyyoollaa taate Eertiraa Tigraay keessa seenuu isaanii dubbachuun isa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif tajaajiltoonni biyya alaa ragaa saatalaayitiin dhiyeessan deeggaree jira.
But the truth of the matter is that many of us
dhugaan jiru hedduun keenya guyyaa isa jalqabaa kaasee Eertiraan keessaa harka qabaachuu ishee beekna turre. Gidduu seensi Eertiraa kun garuu waliigalteen kan ta'e mitii kan jedhan Awet Walda Mikaa'el Yuunivarsiitii Kuwiin Ontaariyoo Kaanaadaa jiruuf piroofeesara seenaaf qorannaa guddina addunyaati. Yaada kennaniinis.
This looks systematic. The federal government in Addis Ababa seems to be trying
to find kan hojiirra oole fakkaata. Samootummaan Itoophiyaa jedhu kan humnootiin Eertiraa ituun afeeramin kutaa sana lixan jedhu waliin wal faallessaa jedhan. Kana malees mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhiibbaa irra jiru laaffisuuf mala barbaaddate fakkaata jedhu. Ituu karoorfamee hin qindaa'in hedduminaan akkas itti hirmaachuu hin danda'an ka jedhan Piroofeesar Walda Mikaa'el. Kun immoo ifatti itoo hin taane afeerraanis itoo hin dhiyaatin muummichi ministeera Abiy Ahmediif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ega wal ta'anii booda irra hedduun isaanii jeneraalota akka ta'an hoogganoota gameeyyiin gaggeeffamee jedhu. Baatii sadaasa darbee walitti bu'iinsi ega jalqabame as mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waraanni Eertiraa lafa Itoophiyaa irratti sochiin godhan hin jiru jedhanii turan. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum ajajaa waraanaa gama kaabaa baatii muddee darbe keessa walga'ii magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffame irratti wanni dubbatan isa mootummaan Itoophiyaa jedhe hojii wal faallessa. Walga'ii kanarratti wanni dubbatanii fi viidiyoon waraabamee ba'ee sabaa himaa hawaasaa irratti duraan ba'ee ture. Roobii torban darbee immoo barruu Addis Istaandard jedhamu. Kan torbanitti maxxanfamu irratti ba'eeraa marsariitiin addunyaas hedduun argateera. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum akka jedhanitti.
Makalaakayaa saraayiti waanneenyaa otoloko luwaalaayinati maaskabbarna. Luwaalaayinataachin ndaanaaskabbirin maanxaasawu kin maasabaalabbi.
Ergamni raayyaatti isaa inni guddaan abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuudha. Garuu eenyu daangaa akka ce'e. Loltoota daangaa eegaa turan akka eenyu ajjeese beekuun barbaachisaadha jedhan waraanni biyya alaa kan barbaachisaan taanetu seenee jedhaniiru. Kun biyya keenya waraanni Eertiraa akka nu gargaaru gaafachuuf sammuun koon eeyyamu kun dhimma biyya keenyaa keessaati rakkoo dandeettis hin qabnu jedhaniiru. Bulchaan magaalaa Maqalee Haaraan Atkiltii Haayila Sillaasee waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti akka ba'aan gochuuf irratti hojjetaa jirra jechuudhaan kallattiin afaan isaanii nutti himan jechuudhaan jiraattotaaf ibsan. Yeroo wal waraansaa sana waa'ee milishoota Amaaraa fi waraana warra kaan irratti ibsa akka kennan kan gaafataman bulchaan magaalaa Maqalee waa'ee waraana Eertiraa kan jeneraalli nutti himan isinii ibsaa jira jedhaniiru. Waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa keessa seenuu isaa malees baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessa qubsiifamanii turan haleeluun akkasumas butanii fudhatan jechuudhaan himatu tajaajiltoonni addunyaa. ኤርትራ ካን በቀተን ለሚወን ኤርትራ ኩመሰ ገልተሚ ጃአተ አንት ትግራይ ኬስ ጅራታ ቱሬ ሰነተር ዩናይትድ ስቴትስ ኮሪ ቡከሪፍ ሰነተር ታድ ያንግ ኢብሰወሌ ጅምባሰኒን ሶቺና ከሲ አከዳበቱፍ ጋፈተኒሩ በቀቶን ኤርትራ ካን ትግራይ ኬሳ ወራነ ኤርትራን አጀፈሙ ቡታሙ ፊ ሁምናን ገረ ኤርትራት ዴቢፈሙ ሳኒ ገባፈሙሳ አካኑ ያደሴ ጅራጀዱ ከነመሌስ ነሞኒ ለፈነጋ ተኤቲ ኤሳጅራን አከቢ ያምባን ኤቲፈሙን ያደሳ ተኡ ሁበቺሰኒሩ ገባሳሌን ዱራን በአቱረን ወራነ ኤርትራ ትግራይ ኬሰ ጅራቹሳ ዲፕሎማቶን ረጋሳ ተላይቲ ዋንዱ በተማጅሩ ግዱ ሴነኒ ጠጌፈቹ አከሱመስ ከነሞኒ ዋነ ከሲ ነረጌ ጀደኒ ዱበተኒራ ገባሳሌ በአን አርገተኒሩ ቦደር ዱብሂማን ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ዋን ጀደሜ ካና አከ ኢብሰኒቭ ጋፈተመኒ አከ ጀደኒት ወራን ኤርትራ ትግራይ ኬስ ጅራቹሳ ገባሳ ቀበተማ ቀምና ከነስ አከ ድመ ጀባት ላላ ጀደን ወራን ከዚ በተሉ መተከበው ጋፈና ኢታን ምርገነ ሞማፊ ደረራን ትግራይ ኬስ አከጁር ገባሳሌ ንብሳ ጅረን ገምኑንዱምቱ ምርገ ጠለነማ ከበጁፊ ሴራ ጋርጋርሰ ጠለነማ ካን አዱኛ ከበጁ ቀባ ኑቲስታኔ ሚቾኒ አዱኛ ቆረና ወለምኒ ገባሳሌ በአን ረት ተከገገፈም ከነኒ ትጋፈተሞ ታን ሴራት አከዲያተን ጆቹዳን ዱቢማን ሚኒስትሪ ደንታ አላኩን VOF barrefama emaili ergejira gamni hundumtu naga akabusan sibilota yokan namota naga fakkasumas baqattota egumsa kagodan gargasi dalanama rakkoto komale tigray kelsa akasenu gafachu ittifufna jedaniru professor aweten VOF akaypsanit waltainsi humnoti air traffic ethiopia giddu bifayeddu qaba ethiopian tayaran loltota shefi meshale garer tratter gite Sambod Debiani Danga Ethiopia Karaga Makaban Akasenan Ta Ejadan Duran Yerowal Waransi Ega Ligaru Waran Ethiopia Gara Ertrat Ese Sanaboda Gurmani Walitibuinsa Umami Sanarat Halela Bananjer Professor Aweten Ertran Odefano Basasaf Meshale Warana Gurgudan Humnoti Ethiopia Degerun Karaga Makaba Hiwati Ni Halelushe Dubbataniru
Dia fanno romo video e tanto fuori raga sul girtan
Artist Yadasa Bojia Ogesa Graphics Designer Bifa Barumsa Kanavi Akasumasi Communication Itin University Lamarra e Bifa Mera Yeroma Karas As United States University Washington Godna Washington Jiru Hojeta Yadasan Oji Arti Kesumatu Fakki Namota Bebekamu Ka Sudan Awaza Oromo Bratti Bekama Deenya kanammo hoji hawasaf tarultum maran hojjetun dabata Africa Achievement Award ra bekamti male social media influencer jedu argate kopi Kenya wae umataromo kan bektu lata ratti kesumma gudanne ra tikist gametu dubise
The African Achievement Award 2020
Abani African Achievement Awards jedamu lami one Africa tifi hidde dalota Africa qaban hoggansa tajajila hawasumma barnoota artii fashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna artisti Addis Abeba warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko
is the best african male social media influencer
african male social media influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaanko Addis Abeba hojjaanko graphic designer for University of Washington. I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work in the social media when it comes to Oromo rights, East African and Ethiopian rights issues.
Hojjiki yegama media wa summa urdufudan dimmota mirgatalana maa urumia Ethiopia gamf Afrika ratu wanan ujjit umadalan. Karakani nakumayadatu yeruwe rar virusi corona kaeti. Hojjiin awasabiratu banno umud af ujjit chature barrule Seattle Times ratile bekam tiar gate gabafameture.
So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gamasani gaujin baye hubanno umu fratto jechature lemiwana america guracha fi awasa kakenya la kofsan tinota ambragou rat qawa qabachu wananu badde dire media wasuma kiye fayedeme akkamita guggi fula akfayedemani jelqabe wan baye bersi santure hordoftoni kiye biye jiranille rafayedemani jiru jede yada kanafi ga bad asni be kamtiku kanaf kenname.
So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think.
Ya desa ga timatin ke mati absorbiye sanike satti baka gudda qabu ke sadufte halli mati ke ti gara hoji kana gara awasa hojjechu tu wannisi sejira wannisa dirra ka tin timtu.
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro with Ambo area.
Ambo
so then I moved to
Yerun Dayu Nanno San Wajin Datan Kaba Samboda Daima Wagala Mate Abanki Yajifam Nangara Finfinne Tigale Abanki Yawarama Chav Tulama Hunde San Kesa Toko Sena Matiki Yaya Da Chumbar Bada Sana Chada Garu Ofiki Yafile Ojibwak Abu Ojechung Kaba Jerena Mana Sena Matiki Yeti Jabina Sifke Nagaru Sungahamiti Namnundi Gaye Ofisat Abachukaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's why I'm doing right now.
When mom hawasa ke kesa to jet kesa dumbahin, siyatal kesa ti fa kenya fi baka manota dadalin indib da artidan. One inyuma Africa agarsisu, inyuma hidded alota keek ofas duntain kankane agarsisu. Oji wan suni namat face gafatamo ofif tola oltumadan.
If it is for to cause attention to the issues like for example Oromo protest or Black Lives Matter, all those things, I usually do it from my own charity and my own time spent on that.
Oji sun imota dadaratu banno umufte fakenyaf akaye romormi oromia kesa Black Lives Matter fa yeroki yafuda den kafalti male bilisu mojedda. Yero namoonni fakki wana daddaad unfaada fakkan kaasuuf nagaafatan immoo kafalchiisan hojjedha. Hojiin kiyya baay'een garuu dhimmoota hawaasummaa irratti haasawa adda addaa gochuufaadha. Sana kaka'umsuma kiyyaalan godha.
Bara kana bara amma dhume kana bara haara jalqabne amma isa dhume 2020tti kitaaba hojii kee agarsiisus maxxansiteetta. Kitaaba sani maal himuu barbaadde maal agarsiisuu barbaadde baay'inni isaa fakkiidha. Garu amma ta'e seenaa maatii kee seenaa kee qabaa maalirraa kaatee suuraawwan namoota sanii akka fakkii nama sanii akka kaastee namoota baay'ee jira. Fakkeenyaaf muummee ministeera Itoophiyaan ammaa Dr. Abiyyi qabee namoota ka obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mahammad, Dr. Mararaa nama baay'ee qabda. Dubartoota keessas jiru baay'ee. Ijoolleen jiru san duraan hojjechaa turte kitaabaan fuudhuun sun maal himuu barbaadde seenaan ati himuu barbaadde maalin kitaaba keetti?
The book is called The Art of Yadis Taboja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is if you remember when Jawar was traveling to
Matureen kitaaba keeyya Art of Yadis Taboja jedhama Amazon irratti gurgurama sababiin kitaabicha barreesseef niyaadattoota yeroo Jawaar Ameerikaa dhufee turetti hiriira mormii isa balaaleffatutu ture. Ilaalcha siyaasaa Jawaar mormuu balaaleffachuun rakkoo miti. Garuu yeroo sanitti dhimmoota Oromoo waan ta'an hedduu balaaleffachuutu ture. Maqaan taaniin namoota waamuufi waan adda addaatti darbachuutu ture. Shamarree Caaltuu jedhamtu gara walga'ii deemaa turte arrabsoo guddaatu ishee mudatee ture. Suuraa ishii san fuudheen fakkii kaase. Namni baay'een suuraa san maaf kaaftee maaliif barbaachise jedhanii naqee kan.
Artisti Addisaan qeeqni irratti dhihaate sun dirqama akka artisti irra jiru akka yaadatu xiyyeeffannoodhaanis akka irratti hojjetu isa godhuusaa ibsa.
If you see on the book in the cover it says from Abagada to Chaltu and everything in between it is artist's responsibility to speak when they see something really not good happen.
Fuula kitaabichaa irratti abbaa gadaatii jalqabee amma caaltuutti akkasumas wantoota kaan jedha. Waan naannoo keenyatti arginu ka gaarii hin taane irratti dubbachuun dirqama artistiiti. Namni aadaa kamirraallee dhufu makaballeessi sodaachi son barbaachisa miti karabraati nojiki yan namota laalcha daddaq aban ofke saq abaachu agarsiisun barbaada dilqama waanisan ojjetanun dandeggera jechu miti garu gumaachu ndayunan kabaja dalota dufani fenseena galme solka
a lot of people that I don't agree with even in the paintings I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistin kun kitaba barakuma lama fi digdama maddansitisan as United States kutawana dadda akasumas biyattin ledeme ummata baranga hudaf karulfate bakajrutti werarri virusi corona dufe ammas werarri kun yeroto atame sangochudaf fedin qabaje wuju wantulo ultumatfi hawasa kisat ibba ana kammetin bekam tv badasa argate kanmo bifabratin ittifufudaf akamulatati qabate jiraachu sa ibsa
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me
Fundura Toromeat Gallery Artinam Banajere Yada Ada fi ojiwan artif Ada jiran heddu kunun suf Hallam tojin beksisaf arti adda Ethiopia ke satto jetaman Agas marahwata miti Sanira tojechun feda Studio banudan Ankna jiran gutu ratti Talota denjise foyisun barbada Kawa artistota kalam maguyaf Kan abu kenyan Banaman gutu fantatta fadda
A studio where I can teach art and trying to fill some of the voids that left by a great artist like Lamaguya and other people in there.
Ogota kun ajan darbanif matisa wajin bakajratu Seattle Washington kesatti hoji graphic designer attibu bae hajratu male yero unduma kesasatti hawasaf kumacha dadda godu kasumas deme hawasa duga ofi himachuf charran qabnef duga sani dubachun fedi satifi mulata sata udubat hoji graphic designer tajaajila hawaasummaa tola oltummaa akkasumas arti madditti ihenya kanammo sagantaa nooru jedhun torbanti yeroo tokko karaa YouTube-tiin qopheessee dhiheessa egaan artisti Addisaa Boji'aatiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya harraa waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata asirratti xumura ani Tiristi Gammeeti Niyuyoork irraa.
Misensa Koreshani Gumi Addablisum Maurumo Kantan Obbo Mikael Boranifi Misensa Gumi Saba Kantan Obbo Kennasa Ayyana Manayda Kessatti Dhukkubsatani Wal'aansa Hin Arganne Jechuudhaan Abukaatuun Isaani Obbo Tuulii Baayyisaa Ibsani Jiran Dubbiimaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Getaachoo Baalchaa Gama Isaaniitiin Namni Dhukkubsate Kamiyyuu Kan Manayda Keessa Jirullee Yoo Ta'e Yaalamuudhaaf Mirga Qabaa Jedhan Komishinii Poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqiin goone har'aaf milkoofne yeroo argannetti qabannee dhiyaanna amma gabaasa guutuudhaaf saayi daamto.
Ajjecha artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii ja'aaf mana hidhaa jiran miseensi Shanii Gumii Addabalsummaa Oromoo Obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi Gumii Sabaa Obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo amma mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo Komishinii Poolisii Oromiyaa 6 kiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaarra kan jirurra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaa'elii fi Obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 2021 isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jiran Obbo Tuuliin.
Kaa ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokkoffaa irratti fayyaansaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaati. yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaate ture. Qoricha malleeti kan jiru, yaala malleeti kan jiru, Mikaa'el Boranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii namni dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisa. Akka isaanitti jiran kana poolisiin achi jiru waan homaa gochuu hin danda'uudha kan jedhee magaalaa sanaa bahanii lafa yaalli guddaa jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira jechuudha. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa jiran rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati mana murtiitti dhiyaachaa jiranii. Manni murtii aga lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitti midhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa hawaasitti hidhamanii jiru. Garuu isaanis adaraadhumaan as kaayamaniidha kan jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa dachaa naannaa magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii manni murtii waliigalaas qarshii 20,000 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokkorraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 16/2013 yakki raawwatan hin jiru. Ragaan abbaa langaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessu hin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irraatti jaroonni kun hidhamanii tuma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan galakkifamne dhorkee kan jiru. Maatiiniif abukaatonni itti deddeebi'anii yoo gaafatanis komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye. Hanga irraatti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabanii mana xiqqaa tokko keessa bal'inni isaa kaarii meetira 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa buluu yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadameef birrii 20 ture. Amma immoo kunumti jiru raafee bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru. Yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmalee miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu Obbo Mikaa'el Booranii fi Obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchuudhaan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaanu kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. Namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wal'aansas dabalatee argachuunii fi mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa ganatee kan warra kanaa maqaatti dhooftee kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaaniirra ganatee dhibee isaanii wajjin wal qabatee odeeffannoo hin qabu.
Komishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Sirba Abbuu Jalaqqaa Handasanii Feen achumaan nagaan nu gulaalla jenna duuba taphoota waldachaa naan soraa lafeeti. Nagee sagantaa afaan Amaaraatti itti aanu.